wasiirka waxyeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Abdunaasir Xaaji Yuusuf iyo hay-adda badbaadada awlaadda Safe the Children kula wareegay deeq daawo iyo agab caafimaad oo lan ka talgalay dadka danyarta ah ku boqtaalay magaalada Laascaanood isla markaana ku nool magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland. Waliba goobro ku hayay madal la ku wareejiyay deeqdan mas-uuliyiin kumad ee maamulka Puntland madax ku dareertay hadda badbaadada awlaadda Safe the Children korenti waliba meelaha hadalku banka jeeday madaxa hay'adda Safe the Children Maxamed Abdulqadir oo soo faafayay deeqdan iyo kubrijeena maamulka Puntland.
Anoo ka soconahay hay'adda Safe the Children in aan ku wareejino wasaaradda caafimaadka daawooyin iyo agab caafimaad iyo agab nafaqo ama daawooyin nafaqeynta lagu talagalay oo qayb ka ah gurmadka gobolka Sool, gaar ahaan in wax laga taro qalabkan iyo daawooyinkan waxa ku deeqday hay'adda badbaadada carruurta ee Safe the Children iyadoo dhaqaale ka helaysa dowladda Jarmalka. Waxayna isugu jiraan 312 kartoon oo qalab caafimaad ah. Qalabka caafimaadka waxaa ku jira kuwii qalinada, waxaa ku jira kuwii lafaha lagu talagalay, waxaa ku jira 272 kartoon oo daawo ah iyo 500 kartoon oo agab nafaqada la xiriirta ah. Marka isugeyn waa 183 kartoon oo daawo ah. Qalabkaas iyo daawooyinkaas dhammaantood waxaa lagu talagalay gurmadka gobolka Sool. Waxaan lagu wareejinayaa saaka wasaaradda caafimaadka oo aan nahay bahwadaag, gaar ahaan hay'adaha ugu dhow kala shaqeeya caafimaadka Puntland.
Wasiirka kuxeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Abdunaasir Xaaji Yuusuf iyo hay'adda badbaadada awlaadda Safe the Children ku mahadnaqay deeqdan daawada iyo agabka caafimaad iyo ku wareejiyeen soona sheegay in la diirsii doono dadkii la talgalay oo ku bugtaaleen magaalada Laascaanood oo ku nool magaalada Garoobe.
Agab caafimaad oo hay'adda Safe the Children iyo wasaaradda caafimaadka iskaashanaya oo loogu talagalay inaan kala wareegno hay'adda Safe the Children agab caafimaad oo isugu jira 3 qaybood hadda uu mas-uulku sharaxay Maxamed Abdulqaadir. Dadaalka iyo waqtiga loogu baahi badnaa ayay ku soo aaday daawadan. Ilaahay idankiisana dadkii loogu talagalay in lagu caawiyo dadkaas ama kuwa nafaqadarra haysaha ahaadeen sida ay tahayba haddii Alla idmo loogu adeegi doonaa, waana waqti loo baahnaa bay ku soo aaday. Hay-adaha kale iyo cid kastoo kale ay qusaysana waxaan ugu baaqaynaa in ay sidaas oo kale ayaguna dadaal isaga xil saaraan hawshan. Guddiga gobolka Sool waa mahadsan yihiin, waana la wareegnay qalabkaas iyo daawadaas